Salabani pamokozi wapatikana ukombozi, ni kazi ya thamani yake Yesu. Salabani pamokozi, salabani pamokozi wapatikana ukombozi, ni kazi ya thamani yake Yesu. Oh, msalabani pa mwokozi, msalabani. kazia thamani yake Yesu, oh salabani pamokozi, oh ni kazia thamani yake Yesu.
More music at gospeljingle.com.